be a man in a R.
ZambianPulse.com.
Mr. R is in the building.
The vibes.
Say boy, I'm
born in the day. Push you far with a long by shiny advice that can go a long by sal. But if I come a post that con kaisha to love a quest cut and go a tagapala maisa. In a stambica, she lomba. Eros pambuka go se bomba. Ubu kembuka, denomba. Upolo ni pachuma, ni nekomanya.
Kai kushi wo kush kebela kebela kush sakka sakka konsok shingirida. Inesha pidi famu nina mkulomba. Kumalomba pa nine komanda. Ndash kebela nine komanda. Komanda. Ndai kebela nine komanda. To the gates. Komanda. Kepe kama kwa tanaido kuna matoda. Nkebela wana paktive kesa chura inengedi. Tepa mweshu kusafora. Ndash kebela muni na maasera. AM ya kwa kai kai kusafika kush. Peka mpaka fio kufu kuchuka nangu fio kosa wike shaka fuku pika kaika ipazetu file fio kupopoka
Ushi wa kufa wile lombaisha ni advice that tenangole lombaisa walipaka maposta kongkaisha tulopa kweshika tangole taka pala maisa inestambika shilomba elo shpambuka kose komba ubuke mbuka denomba ubupondo ni pachuma nine komanda
kai kushi wa kush kebela kebela kush sapika sapika konso kushingirida. Inesha pidi famu nina mkulomba. Kumalomba pa nine komanda. Ndashkevela nine komanda. Komanda. Ndashkevela nine komanda. Komanda. Ikusawa nto pepe kako echikuwa cha the song man. Kubuka kumacha choku shingirido kush. Pepe kampa kukutacha don't try kush. Pula moon night paka kwacha. Ukubwako kwa deep pine shot in shilomba. Nangu kubiri fakulomba kumalomba. Naishi wakubomba.
Ushi wa kufa wile lombaisha ni advice that tenangole lombaisa. Walipaka maposta kongkaisha tulopa kweshika tangole taka pala maisa. Ineshtambika shilomba. Elo shpambuka kose komba. Ukukembuka denomba. Ukupondo ni pachuma ni nekomanda. Laisega gai kukuchuka kushuka. Pule wapusha mabine bine pule vya gushta. Kanova shibata mapuska puska. Life ya gagai ya batu pule vya gushwa. Songa yako sa life pule vya gushka. Ngolu wabu nangani kukeba kubolo butke. Tuliesha tarala no shit ka popa futka. Topaka mano sechi kumba pokus maisa. Ineshtambika shilomba. Elo shpambuka kose komba. Ukukembuka denomba. Ukupondo ni pachuma ni nekomanya.
Kai kushi wakush kebela kebela kush sabika sabika kush. Inesha pidi famu nina mkulomba. Kumalomba pa ni nekomanda. Komanda. Kai kebela ni nekomanda. Komanda.
Feel the vibe.
Say boy upon a rhythm. Bad teams.
Downloaded from ZambianPulse.com.